this is Drop from the Pit, boy.
Yeah. MG Squad. What's up?
They're happy when they see me cry. It's everybody for themselves. Yeah. And they say they love me, but they wish me bad. They don't need me when I need help. Dunia mbaya sana mama. Nalia usiku na mchana, lakini amna wa kunipa msaada. Oh mama mama, what a life.
Chila mtu balua kwe balua kuni.
What a life.
Alefua ye chandi chive chako.
Oh, what a life.
Chila mtu balua kwe balua kwe.
What a life.
Ulipa mulu alenyata ulipasha.
I do love me kumbali mune kamba. When I'm down, you museka mune tamba. What a life, iba bululu bataba. Bama kambati kulipe mane siwankada. Dama nebazi no support. Kukusura didia wa shotesha sote. Tabu mfala kanga ya balanza. Ni kukuseka sana nga bamonoli pampasa. But believe on your own. Abantu teba kuchetekela bala nyantelila. Life ni jane so ishiba fule sela. Bola ni panchi so ishiba fule tea.
Dunia, dunia mama. Dunia, dunia mbaya sana mama. Nalia usiku na mchana, lakini amna wa kunipa msaada. Oh mama mama, what a life.
Chila mtu balua kwe balua kuni.
What a life.
Alefua ye chandi chive chako.
Oh, what a life.
Chila mtu balua kwe balua kwe.
What a life.
Ndapisha mo sana pa fintu, valanda sana paline. My life is bad kuli vambi, katwishi vambo na shani. Chiosefyo na chita kuseka, tabu mfuwa winonga ndesefya. What a life, diyo senji pusha, ha, diyo senji pusha. Ndekala panshi ndepishamo, shishibe limbidishamo. Bafuwa efya ndifive fyabo, fya pesha sipeta na fyamo.
They happy when they see me cry. It's everybody for themselves. Yeah. And they say they love me, but they wish me bad. They don't need me when I need help. Dunia, dunia mama. Dunia, dunia mbaya sana mama. Nalia usiku na mchana, lakini amna wa kunipa msaada. Oh mama mama, what a life.
Chila mtu balua kwe balua kwe.
What a life.
Alefua ye chandi chive chako.
Oh, what a life.
Chila mtu balua kwe balua kwe.
What a life.
Ulipa mulu alenyata ulipasha.
This is Drop from the Pit, boy.